NigerChoice.com.ng.
Hello. Yeah. Give me butterflies every time when I see you. Come give me love, baby. It's like a paradise. I said, can you pay out? Oh, you make it love to me. You are me like volcano. Follow you wherever you go. Got me tripping on you, baby. The sun's so decent. Nikki Kuko say, I'ma make you right, baby. Yeah. Baby, oh, baby, oh. I swear you captured my soul. Wednesday, oh, Wednesday, oh. Sometimes I don't know how to shine. Mi sete. Yamureba maso yanje naruha. Udahari sinasinzira. Yabari ya mine, oh mine. Ni kama njoo, oh oh. Zinataka ni kupe joto, all night. Kama njoo, oh oh. Zike, yeah. So many reasons why that it's so hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Come on, oh, see you got me singing like la 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 la. I need your time, girl. Ira huri nzengu sange. I need your time, baby. La 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 la.
Ele kutoka alo. Hakuna shida, kuna matata. Hata tukishinda njaa, kwani si hawatuoni? Tukiwa ndani tunafanya yetu. Hakuna ngori, hakuna matatizo. Hata tukishinda njaa, kwani si haiwahusu? Kimpango wetu zaidi ya mimi na wewe hakunaga. Ndo maana nikikosea unanisamehe. Zaidi ya mimi na wewe hakuna. Ndo maana nikikosea nakusamehe, kwa sababu tumetoka mbali. Baby oh, baby oh, that's why you captured my soul. Wenzio. Sometimes I don't know how to show it. Mi sete yo. Yo ueba maso yanje naruma. Udahari sina sinzira. Yo bari yo man, on man. Nika manjozi. Nataka unipejo. Ona, nika manjozi. Yeah.
So many reasons why.
So hard to say goodbye. Just let me hold you all night. Nika manjozi. You got me singing.
La la la. La 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 la. La la la.
Your time,
baby, baby.
Ngira huri nzengu zange. I need your time, baby. La 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 la.
Come here to test.